Peaceful like a rasta, African kaja señorita, she's a sweeter. Peaceful like a rasta, African kaja señorita, she's a sweeter. Pomona nanifanya nikunde nakosara nakosamani na kesha na pombe yani bala pomona nanifanya nikunde nakosara ameniteka na ladha ya tende yani bala
you gonna make me disappointed, make me disappointed, so much love you gonna make me disappointed, make me disappointed, so much love. You're gonna make me disappointed, make me disappointed, so much love. You're gonna make me disappointed, make me disappointed, so much love.
Izo swaga zaka nazofanya mindo naogopa. Angekuwa peke yake anavopita mimi ningemfuata. Tatizo dada zaka anavotoka tu wanamfuata. Na yule kaka yake alishanikutaka nikisha. First time nilimwambia akasema no. Tena kaniwakia akaniumiza raw. This time nafikiria sijomboka oh. Tena kanitunia nikaumia mo. Pomona nanifanya nikunde nakosara nakosamani na kesha na pombe yani bala. Pomona nanifanya nikunde nakosara ameniteka na ladha ya tende yani bala.
You gonna make me disappointed, make me disappointed, so much love. You gonna make